aka Flyer. Dumelambegu. The Harvard Records. The Harvard Records, yeah. By Dooley Sykes.
Oh, mama.
My fancy what I want.
The Harvard Records. Another label, huh?
Yeah. Fancy what I want. What? Duli number one. So they give me a lot of people. Easy. Misha, Misha, Bado, Nipo, Rastaman. Nipo, Toka, Zaman, Nababa, Misha, Sasa, Wote, Dana, Yoba, Sema.
Oh, mama.
What I want. Duli number one. So they give me a lot of people. Easy. Misha, Misha, Bado, Nipo, Rastaman. Nipo, Toka, Zaman, Nababa, Nipo, 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 Nipo,
Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Nipo, Utaponiona na madusi niulize ni kawaida yangu duli na JKB. King Cassidy, piga simu pasta yani namba hii. Uite yambi, ajena micharazo kwenye pacha brother hii. Mambo shega kitindo and nobody like me.
Mafansi watagwan, duli namba one. Chole
kimia bado nipo bize, mishe mishe bado nipo rasta man. Nipo toka zaman na baba misha sasa wote jana nyumba sema.
Oh mama!
Watagwan, duli namba one. Chole kimia bado nipo bize, mishe mishe bado nipo rasta man.
Basi tu don't tembeze. You pass the steam. Wote nweleze. Kiss me ma nyonyesho. Bile unavyo cheza baka yule tupishe. Bele ucheze na minyuma nicheze. You pass the steam. Wote nweleze. Wakuchoka yupo na mapedeje. Amejipiga kazu yu na kibala kache. Demu wako kwenye pata sincheke. Lazima tamegeka na lazima apoteye.
Mufansi watagwan, duli number one. Chole
kimia bado nipo bize. Mishe mishe bado nipo rasta man. Nipo toka zaman na baba wisha sasa wote nana nyumba sema.
Oh mama!
Watagwan, duli number one. Chole kimia bado nipo bize. Mishe mishe bado nipo rasta man. Nipo toka zaman onaponyo na moyo unadunda tinga lingali.
Bado niko rasta man. Nipo toka zamano naponiona moyo unadunda tingalingali.